mbingu mesononeka huzuni tele umeja moyoni mwako.
Waliuliza
kwa nini una shida na kuomba, unaomba bila kukoma waza. Kusita sita na kupoteza tumaini kwa Yesu.
Amini,
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 amini, amini. Maombi yatajibiwa.
Amini,
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 amini.
Maombi yatajibiwa. Mara nyingi umesononeka, huzuni tele umeja moyoni mwako.
Waliuliza
kwa nini una shida na kuomba, unaomba bila kukoma waza. Kusita sita na kupoteza tumaini kwa Yesu.
Amini,
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 amini.
Maombi yatajibiwa.
Amini,
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 amini.
Maombi yatajibiwa.
Maombi
sio ya kufukuza majaribu mbali,
ni maombi ya imani isiyotingizika. Weka tumaini kwa Yesu, machungu yako yeye ajua.
Amini, amini,
amini,
amini, amini. Maombi yatajibiwa.
Amini,
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 amini, amini. Maombi yatajibiwa.
Maombi
sio ya kufukuza majaribu mbali, isiyotingizika.
Weka tumaini kwa Yesu, machungu yako yeye ajua.
Amini,
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 amini. Maombi yatajibiwa.
Amini,
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 amini.
Maombi yatajibiwa.
Machungu hayo unayopata kweli yatapita na hayatakumbukwa.
Sikitambo Bwana Yesu arudi kuyafuta machozi ya walo amini. Usichoke safarini, bali kesha na dumu katika maombi.
Amini,
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 amini.
Maombi yatajibiwa.
Amini,
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 amini.
Maombi yatajibiwa. Machungu hayo unayopata kweli yatapita na hayatakumbukwa. Sikitambo Bwana Yesu arudi kuyafuta machozi ya walo amini. Usichoke safarini, bali kesha na dumu katika maombi.
Amini,
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 amini.
Maombi yatajibiwa.
Amini,
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 amini.
Maombi yatajibiwa.
Maombi
sio ya kufukuza majaribu mbali,
ni maombi ya imani isiyotingizika. Weka tumaini kwa Yesu, machungu yako yeye ajua.
Amini,
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 amini. Maombi yatajibiwa.
Kufukuza majaribu mbali, ni maombi ya imani isiyotingizika. Weka tumaini kwa Yesu, machungu yako yeye ajua.
Amini, amini,
amini,
amini,
amini.
Maombi yatajibiwa.
Amini,
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 amini.
Maombi yatajibiwa.
Kufukuza majaribu mbali, ni maombi ya imani isiyotingizika.
yatajibiwa.